It's prudent to be silent. Nico girl, tell them you know.
No creature.
How can them know?
No creature.
You're back again the wickedest time.
I'm not as you think. Sitting up on a waza. Kira umbwa na mkira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sitting up on a waza. Kira umbwa na mkira yake. Boli umbwa na mchira guayo. Heo yonge ye mbola. Aja mwanda bako. Newe full of fire. Barafu kinde wa mwebe njogera ko. Mwege ndereze.
Ulugambo lefu kulugambo. Nebi gambo ifu kebi gambo. Gamba mwami seru gambo. Obe kulugamba.
Ngatona njogera ko. Seka webo ze mwoma ninyo. Ubaze goni kosi wendi. Hey. Oh. Mwoli na kabina. Tose kere lango. Wembiro chimanyie. I'm not as you think. Sininga bolo oza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sininga bolo oza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo.
Enense mulio mwachimanye. Boli ajiri mwajiri mkurwe. Okuja waja weka. Nemukendo ligenda weka.
Mwajepeno
libusakasi. Tawayo lagarata fuka sanja.
Machao uwe kuita kumo kwa nomba saka lutiki.
Bagambeko
nangeze mfuna nzija mkuwatanya.
Bagambeko
maswane mbona mbona habana balie.
Bagambeko
ova unja kubanyo njaga.
Bagambeko
ninyamba banje vizu vyabwe.
Bagambeko
eno kwenye gentu nuka ukubi. Kwa nyegere yari kusami.
I'm not as you think. Sininga mbono oza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sininga mbono oza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo.
Chocola, Ubanangi, Ubianguacono,
Bingambo, to be Kenese.
Tibitugasa, so you want a fat to Kapoyenge, Jaye, Manabana Bakola, Banaba, Yavana, Japan.
The body would dang and
get a cousin of Mamma Bill.
Gabo, the Museco,
eh, eh.
The Guida Pomopano Masaga Lutiki.
Bagambeko,
Nangis Infuna. Watanya
Bagambeko
maswane mbona abona abana balie.
Bagambeko
bova wonja bubanywa njaga.
Bagambeko
ninyamba panje bizibu byabwe.
Bagambeko
eno kwenye gentu nuka uhori.
Go wonye gire yari kusambia.
I'm not as you think. Sininga mbona waza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sininga bolo oza. Kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sininga bolo oza.
Chimanyi
kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo. I'm not as you think. Sininga bolo oza.
Chimanyi
kira umbwa na mchira yake. Boli umbwa na mchira guayo.